Kati pulaani ezo nga tumaze okuzeetegereza, abantu abasinga mutegedde Holy Source tekyeri mu kubikaminga kati. Pulaani zonna ezo bw'oba ogenda kukola investment, tulina business account eri mu Go for Last Day Technology Group of Companies eri mu Salam Bank, oba ofuna receipts ku transaction iyo, oba ofuna even registration message in your email, kubanga we can't have a system even a GCM esindika messages ezo. Tumaze okulaba nga omuntu asembayo gwe bayita oyo wemi emiliyoni ataano bamuyita etano legacy plan ekyamazima, oyo aba amaze okucontribute lifetime contribution ye kamwogereko muwaani nako ekirala nnyonnyonyi kyenyinza okumwongerako, si kumwongerako ne akiyina. Ono abeera azimbe legacy in real estate. Toyingira kukwata miliyoni ataano ziteeka mu Holy Source mundi gumu. Nedas. But you can contribute. Kitegeeza tugenda kufuna ba decision makers abasobola tuwa plan zino. Singa omuntu abeera ku mitwalo 10 asobola okukola top up n'agenda ku ataano, obeera osasula ataano. Singa obeera osasula akakadde kalamba oba obulako buna, osasulayo buna oba oddamu n'osasula butaano. Tugenda kulaba what can serve better. It's not about kukuchajinga oba osasula sente oba biki, but it is a building legacy of tomorrow. Fevali nga abatana bakuzaalibwa. Nze nange Holy Source njirimu 10 ku 10. I'm the founder and the CEO of Go for RasNet GCM. I have many structures I've developed. So kati mmanyi omuntu aliidinga ebintu byemba tunuzamu byembalaga nze mbyetaaga okusinga. Nze okubeera kino kyendi, I wanted a better life. I want to live with better people. I wanted to live with people who are on higher vibration, people who are free, people who have financial freedom. I wanted to live with people who are happy, people who can go we baagala mu budde baagala okukola we baagala. Kati in all Holy Source omuntu ono eternal legacy ekyamazima mba mujja kumulaba ne ku billboard zi mu kibuga, mujja kubalaba adverts nga ziyitawo nga mulaba yoyo personal and family history ye yonna ngeri preserved. Norwecho ensigo ze tusiga, it is just foundation. Tuina plan zino seed building foundation nituka opira pile banga empaji bayita crown. So we build that eternal legacy. So stage yona jobako, it's not about money, it's just higher frequency. Buli plan jobako, it is higher frequency. Okwe commenting an ogamba, now my spirit is comfortable here, I'm going to own this, I'm going to be part of this. Norwecho, we are going to always look into this. Currently, those who want to know more about these plans, how to go on them, how to build them, how to start, mugenda kutandikirawo. Wano wetugenda okusinziira okufuna abantu abali legal oba abali verified oba abali meant okufuna our next teachings zaffe eziddako, tugenda kulaba abantu abali wazi abazeetaaga.